bastando uhleli ipika nginingilindilela namungul awamakazi ukona galthen uzongibiza moya nawusafoni ngithiyasibona sando sami manje ngikhona inokuzibamba umzangedi uyangibulala ngiphathe isifo senhliziyo noma ungahamba uzule bae ye uzule bae sana zami uzozula kwanhliziyo ngisa